장아.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 nibice bitatu. Ahandi turi ni kumbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X yahoze ari Twitter, aho twitwa VOA Radio yacu, naho waishatu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya Karindwi mu Ijwi rya Amerika Washington DC, Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia taha ari ku bugenzuzi bwa program, naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turabaza tuti wumvute imvugo yuko hari imirimo imwe n'imwe yagombye gukorwa n'abagabo gusa cyangwa abagore gusa. Impamvu zawe ni izihe? Uri sanga muri iki kiganiro na Madame Antoinette Hagenimana uyobora imisango ku buryo bw'umwuga, akabazi ibisengizo by'inka binyuranye nk'amahamba, ibihamagaro, ibyisigo, amabanga, imyoma n'amazina y'inka n'ibindi byinshi bitandukanye turi buze kuganiraho muri iki kiganiro. Turavugana ari mu Rwanda. Madame Antoinette Hagenimana, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuma ikaze mu kiganiro.
Ye, reka rero dutangire tukubaza mbega ibi bintu nubwo nabivuze nkabinyuramo mu buryo bw'incamake, reka ikibazo nari ngiye kukubaza reka mbe nkisubitse nkubaze nti mbega mu by'ukuri imirimo ukora ku buryo bw'imyuga mu buryo bwagutse noneho sa nk'uyisogongeza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika?
Nk'uko wabivuze, amazina yanjye ni Hagenimana Antoinette, ariko hari benshi bamenyereye ku izina rya Mami. Mami iyo rikoresheje cyane abantu benshi bahita banyumva bakanyibuka, bakibuka ukuntu dutaramana. Ni akabyinirira ababyeyi banyise, ni nako nkunze gukoresha cyane ku buryo ushobora kuvuga wenda ati Antoinette Hagenimana, ntibanyumve neza, ntibamenye uwo muntu, ariko iyo ukoresheje Mami noneho ahantu hose mu nce z'igihugu nazengurutse babasha kumenya.
Uti abenshi mutaramana kandi wazengurutse hirya no hino mu gihugu, ni mu bitaramo biteye bite mutaramana mu buhe buryo?
Dutaramana mu buryo bw'ibirori bitandukanye, ibirori by'ubukwe, ibindi birori bibanziriza ubukwe, abakobwa baba bitegura gushyingirwa, za kitchen party, za bride shower, n'ibindi birori bigiye bitandukanye, ama anniversaire y'ubukwe, anniversaire z'abana. Mbese usanga ibirori byose bashobora kuntumira kubera ko Imana yangiriye neza nkabasha kwibona muri ibyo birori, mbasha kubiyobora kandi bikagenda neza
asanga rero abantu bantumiye kandi nkagenda kugataramana nabo bikatinda bikaryoha abantu bose kabona banezerewe nta kibazo.
Twari tuvuze ku byo kuyobora ibirori ariko hari n'ibindi navuze kare bijyanye n'amazina y'inka, amahamba, imyoma, ibyo nabyo ubigeraho cyangwa mu by'ukuri nagukabirije?
Oya, ntabwo wankabirije. Amahamba rwose nyageraho cyane, nayo nkayakoresha haba mu gitaramo aho ngaho turi mu bukwe cyangwa se ugasanga nanone nagiye gutarama kuri za radio zitandukanye cyangwa se abandi bantu bagiye bafite amashene ya YouTube ari ama televiziyo yandi yigenga ugasanga nabo banumiye turatarama. Ntabwo rero rwose warunkabirije, amahamba nayo nisangamo aba mu bice by'amazina y'inka.
None se ubu ibi ni ibintu wize umaze guca kenge cyangwa ni ibintu wavukanye ukiri umwana utangira kubyitoza ukiri umwana, wabitangiye ryari?
Ibi bintu ntabwo nabivukanye kandi nkagera ku rwego rwo kubimenyekana nabitangiye mu mwaka wa 2013 soje amashuri yisumbuye. Nabyize rero kubera ko ibyo nize mu ishuri nize ubwubatsi, nize nk'ishami ry'ubwubatsi, ndangiza amashuri yisumbuye 2011 mu kubyiruka nkaba naragiraga nyogokuru aho mvuka i Nyanza, niho mvuka, niwe rero nabyirutse mbona akora ibyo bintu bijyanye n'amahamba, bijyanye no kuririmbira inka ndetse n'ibindi bice by'ibihozo, niwe nabyirutse mbibonana, numva ndabikunze cyane, numva ngize ishyaka by'uko Imana ifashije nkabimenya nanjye nazajya mbikoresha, cyane ko najyaga mbona ari mu gitaramo yagiye gutarama ahantu bamutumiye, yagiye gutarama mu bukwe se, ukabona ko abantu bishimye cyane bizihiwe kuruta ba basaza bandi bari bari kumwe bakoze nk'ibyo yakoze, ariko ukabona ko we ari umwihariko.
Sinzi niba numvise neza, waruvuze nyogokuru cyangwa sogokuru?
Nyogokuru.
Biramutse ari uko bimeze rero byabivuze ko atari ibintu bya vuba, n'ubundi ababyeyi b'abagore mu by'ukuri bo hambere bashoboraga kugira uruhare mu bitaramo nk'ibyo cyangwa se imisango, ubundi yakagombye kuba imenyerewe ku bagabo?
Yego, nanjye niko mbitekereza, ni nako nagiye mbibona. Cyane ko nagiye mbibaza, nagerageje kujya negera abasaza bakuru nkababaza, ese ibi bintu uko nabikunze, ese ko mbona nyogokuru abikora, ese ibi bintu biremewe, ntabwo kwa bari kwa kundi umuntu avuga ngo umuco yawishe ngo yagiye gukora ibitajyanye n'urwego arimo. Barasobanira bambwira ko rwose nabo mu kubyiruka kwabo babonaga ababyeyi bakuze baririmbira inka, bakaririmba ibihozo, babasha kuntinyura, banyereka ko mu gihe naba mfite uko mbikora kandi bikagenda neza ko ntacyatuma ntabikora, banyereka ko ikiba ari ukurengera, kubera ko nk'iyo turi mu bice by'amazina y'inka hari aho umusore, umugabo se cyangwa umusaza, mbese igitsina gabo iyo ari mu gice cy'amazina y'inka hari ahagera we akivuga agakubita ibivugirizo. Arambwira ati "Wa hariya wowe ntago wahagera ngo ubikoreye, kuko umuco wacu bisanzwe ntago umwari yivuga cyangwa se ngo avugirize." Ariko banyereka ko kuba navuga amahamba, kuba naririmba ibihozo, ibyo rwose ko nta cyaha naba nkoze. Nagerageje kubaza abakuru, hari umusaza twaganiraga cyane wo mu rurimi rw'inteko y'umuco, kiriya kigo gishinzwe ibintu by'umuco RARC bitwa Sanzabaganwa Strato, nanyumva ndamusuhuje cyane, ni umubyeyi mwiza, yarantinyuye abasha kumpa n'igitabo noneho umuntu asomamo amazina y'inka, ariko nagerageza kubisoma nkabona byo bitandukanye kuri cyane njye n'ibindimo, ndabireka ndavuga reka njye nkomeza nkurikire ibindimo. Ariko umusaza yarampumurije arambwira ati "Ntacyatuma utabikora, ikibi ni uko warengera ukaba wajya kwivuga, ukaba wajya kuviriza aho ngaho, nambereho bitagenda neza, ariko ibindi byo bikoze ntacyo bitwaye."
ubwo rero no kuvuga ko nubwo ibyo byose ubikora urashungura hakaba hari ibyo udashobora gukora kubera umuco utabikwemerera.
Ego ibyo rwose byo kwivuga n'ibyo byo kuvugiriza hari n'utundi tuntu bajya bambwira umuntu akoresha ari mu kuvugira inka ariko ugasanga cyane n'abagabo bakunze kubyibandaho ababwira ni oya ibyo nubwo naba mbizi ntago nabikora ntago umuco ubinyemerera ko njyewe nk'umutegarugori ko nkwiye kuba navugiriza mu ruhame.
Nuko rero umwiko n'imbaho y'amazi ubifasha hasi ufata mikro
cyane rwose abantu benshi bakunda kubimbaza harimo abavuga bati uratubesha ntago waba warize ubwubatsi ngo nurangiza ujye muri biriya bintu ababizi ibyo noneho hari abo dutaramara babizi hari nk'abana tuba twariganye mu mashuri babizi neza ko ariyo sekisiyo nize bakambona nyuma muri ako kazi bakavuga bati kuraje nyine ntabwo ari ngombwa ko icyo wize ari cyo ukora ariko abantu benshi baratungurwa bagatangara kuko bihabanye cyane n'ibyo mbasha kubabwira ngiye nakurikiranye mu ishuri.
Muri abo rero babyibazaho harimo abanywanyi b'ijwi rya Amerika barimo uwitwa Kwizera Lake Ahmad na Nsengiyumva Eric. Reka duhere kuri Kwizera Lake Ahmad ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Yego yego Geoffrey Mutagomba muraho ku ijwi rya Amerika.
Ramba ramba muvandimwe amakuru amakuru.
Amakuru ni meza na imitsi.
Nuko rero uti mu kiganiro muri sanga urashaka kugira icyo ubaza Madame Antoinette.
Icyo navuga icyo navuga nuko dushingiye ku muco wenda hari nk'imirimo imwe cyangwa se hari ibintu bimwe na bimwe usanga nyine biba bitemewe wenda ku gitsina gore cyangwa se ku gitsina runaka nk'ibyo ngibyo yavuga nko kuvugiriza mu ruhame ntago biba byemewe kuko wenda ntago bivuga umuco wo ntago usa n'ubyemera ikintu navuga ariko urebye nk'indi mirimo nk'iyo yo kuvugira inka kugira ngo gukoresha imisango y'ubukwe n'ibintu n'igitsina gore gishobora gushobora kuko igitsina gore nta hantu gihejwe. Ikindi kintu nabaza wenda kambaza umutumirwa ese bafatwa gute mu muryango nyarwanda? Umuryango nyarwanda ubafata ute? Ese ni gute yakora iki kugira ngo ashishikarize n'abandi bakitinya nko mu byaro? Usanga bamwe mu bantu bamwe na bamwe batabyumva ugasanga bamwe ntabwo babiha agaciro. Ese byagenda gute ko bihama cyane cyane mu mijyi ugasanga niho abenshi bibanda? Mu byaro ntibateze imbere ba bakobwa bakitinya baba mu byaro ngo bahabwe nabo kuba bagira ubushobozi bwo kuba nabo babikora?
Buriya se singira ngo arakumva, reka gusubize tugumishe ku murongo.
Yego.
Madame Antoinette.
Karame.
Wamwumvise?
Yego namwumvise.
Ngaho rero musubize.
Hari imbogamizi tujya duhura nazo nk'uko we ateruye yabaza ati se babafata bate umuryango nyarwanda? Mu by'ukuri hariho nk'igihe bandangira nk'umuntu bati tuguhaye umuntu uzagufasha kuyobora imisango y'ubukwe ko wenda wakunze gukoresha ati uri mu misango y'ubukwe bataza kugira ngo ni muri kwa rwego babasaza baba bari gusaba abageni. Oya, imisango y'ubukwe ni mu rwego rw'uko ubuyoboye ibirori bamwe bita ba MC mu zindi ndimi se master of ceremony. Ubusanga ari aho ngaho njyewe nisanga ugasanga umuntu yasabiye ikiraka yarabibonye ko mbishoboye yampuza n'undi twaba tuvugana kuri telefone ati se bishoboka gute ko numva uri umudamu cyangwa uri umukobwa? Nkamubwira ati nibyo kumva yabanje kutabyemera neza akumva yuko nyine nge ntari buze kubishobora nk'igitsina gore ariko nkanezezwa nuko iyo abyemeye adakomeje kumva yuko bidashoboka ko umugore hari icyo yakora gikorwa n'abagabo ngo gishoboke. Iyo abyemeye rwose ndagenda zikora bikagenda neza ndetse ukabona arishimye ukabona ko nambwiye ati nange nzakurangira abandi. Imbogamizi rero duhura nazo ni uko hari abadukirege kandi ari abakuru usanga mu bo tungana cyangwa se mu bo turuta ari abo tungana ari abo turuta baba bafite ishyaka ryo kugira ngo babimenye ariko abatubanziriza niba keshi dukunze guhura aho bakavuga bati ibyo ntago bibaho umuco murawuciye ati umuco mwarawishe nta mudamu wagabaye ahagaze imbere y'abantu ngo agende aririmbe nka cyane cyane n'uwakunda kuzamo imbogamizi tagwa mwaze kunyumva neza ahantu dukunze guhura n'imbogamizi buriya by'amazina y'inka kuburyo rero nimba twebwe tubirimo tugihura n'imbogamizi biragoye kugira ngo babandi batayabari inyuma babishaka bazabashe kuba bazamuka nuko abone nubwo yababizi hari nk'abana b'abakobwa nzi bazanyaruguru abandi babi iyo ngiy'inyanza nanjye wumvuka bagiye bazagicumbi tukagenda duhura mu bitaramo ariko ukumva aracyafite ubwoba akanavuga ati njyewe nagerageje kwa bukwe bw'iwacu ati basaza bari bankubise
amazina y'inka wari uvuze uti ahantu duhura n'imbogamizi ni mu mazina y'inka gute izo mbogamizi ziteye gute
izo mbogamizi ko ziteye bakubwira ko nta mugore wavuze amazina y'inka niko bakubwira ati nta mugore wivuga ibo ngira ngo ahanini naje gusanga ko hari abantu batari kubasha gusobanukirwa ibice bigize amazina y'inka kuko amazina y'inka habamo ayo mazina y'inka juste tuvuga kavamo amahamba hakabamo ibyivugo by'inka hakabamo imyoma noneho twebwe nk'igitsina gore akenshi tukibanda cyane mu mahamba kuko nge nabyirutse mbona nyogokuru ari yakora ntabwo nigeze mbona ajya kwivuga ngo avuge inka cyane ngo avuge amazina y'inka cyane byimbitse nanone kandi tukajya mu bihozo ariko aho ugerageje kubikora hari nk'agace rwose utajyamo ngo ubikore babashe kukwakira bakubwira ati twebwe ntabwo twakwakira umugore waje kuvuga inka ntabwo twakwakira umugore bo bahita babibona ko ari ukuvugira inka ntibumve ko ari igice kimwe cyo mu mazina y'inka waba uri gukora muri icyo gitaramo biragoye rero kugira ngo ba bana b'abakobwa bari inyuma bazabashe gutinyuka babashe kubikora kandi natwe tugihura n'imbogamizi kereka mu gihe ba babyeyi bakuru nabo bazabasha kubyumva bakabisobanukirwa noneho bakabasha gutinyura ba bakobwa bakababwira bati nimutinyuke iki kintu muragishoboye kandi kiremewe ku rugero rwanyu ko namwe mukwiye kubikora
ngira ngo
icyo nge nasaba nasaba kuko ndabizi ababyeyi bacu abayobozi bacu b'igihugu baba babyumva kandi nibo bagenda badushyigikira ngo uhaye nk'urugero kugira ngo ntinyuke cyane nakubwiye uriya musaza wandinyuye ariko nyuma yaho hari undi mubyeyi nawe shima cyane shima ni umubyeyi umwana we afite ikigo ayoboye hano mu Rwanda ntabwo ari ngombwa ko namuvuga ariko yanyumvishije mu gitaramo kuri Radio Rwanda ndi mu gitaramo aranyumva ukuntu ndi gutarama kuri Radio Rwanda bantumiye turi live arakurikirana aravuga ati uwo mukobwa muzamunzanire noneho ndagenda turaganira mbaza ahantu nabikuye kuko ari umubyeyi mukuru ni umupapa mukuru w'umusaza kandi umukobwa wari ugiye gushyingirwa nayoboye ikigo navuga ni ikigo kitoroshye hano mu Rwanda hano iwacu ariko cyo wenda nyivuze uwo muntu banamwumva ni RDB umuyobozi wa RDB urumva papa we ampamagara tukicara tukaganira akavuga ati biya bintu wabikuye he nge nabanje kugira ubwoba bitewe nuko uwo musaza muzi ndavuga noneho wabona ntatadukiriye nkajya kuri radiyo y'igihugu nkatarama bidasanzwe nkavuga ibitari byo ariko naje kunezezwa nuko wa mubyeyi yari ampamagaye ashyigikiye ibyo nakoze aranambwira ati umwana wanjye afite ubukwe atugomba kuboneka muri ubwo bukwe ni jenda namwe abadamu rwose murashoboye
ngira ngo Kwizera Lucky Ahmad yumvise igisubizo cy'ikibazo cye
yego yego Geoffrey Mutagoma
Ahmad urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza
yego yego murakoze ndi mu majyaruguru Rwanda mu karere ka Burundi umurenge wa Buyoga
komera reka twakire Nsengiyumva Eric ikaza mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi rya Amerika
yego amahoro ku ijwi rya Amerika
amahoro amahoro
Nsengiyumva Eric kuko nk'uko wabivuze gusa ahangaha mu ntara y'amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda abagitinyuka kenshi n'abadamu bakeya kuko benshi baba bafite ubwoba ngo hari akazi abagabo bakora aho batashoboye gukora gusa nyine bagakwiriye gukora ubukangurambaga buri muntu wese ntiyitinyuke kuko abagore nabo babo abadamu babonye ubwigenge kuko buri kintu cyose cyakorwa n'umugabo n'umudamu yagikora gembanze shimiye uwo mubyeyi yategereje icyo kiganiro kuko namushimiye cyane yavuga nabiteze amatwi kandi mushimire cyane nk'uko yagiye avuga nk'uko kwivuga amazina y'inka avuga ivuga gye namushimiye kuko wenda anga aho akenshi na kejo usanga n'uwo bahaye akazi k'ubwubatsi nko muri ya by'imishinga atabikora kuko aba yitinya cyane ariko yabarembesheje kwitinyuka rwose kuko nta kazi katababera ndetse nabo babonye ubwigenge akazi umugabo yakora nabo numvise bagashobora nta kibazo mfite kuko ibyo mwatushikirije twabishimye nsengiyumva nk'uko wabivuze.
Urakoze cyane Nsengiyumva Eric. Ngira ngo Madame Antoinette arakumvise.
Ego ndiwe ndamwumva. Urakoze cyane.
Nta aricyo uvuga ku byo Eric avuze Madame Antoinette?
Icyo navuga nuko namushimira kubera ko umva uko nabikubwiye hari igice kimwe tubona kidushyigikira abandi bakaducinege ariko abaducinege usanga ari bake. Rero namushimira cyane kuko we agira ati nidutinyuke kuko turashoboye ntacyo tutabasha gukora. Nibyo koko nanjye kandi nibyo nabwira bagenzi banjye bakitinya. Wenda muze kunyemerera dusoza ikiganiro nze kuza gutambutsa nimero ya telefone kugira ngo habaye hari umuntu ushobora kuba we abyiyumvamo. Hari nk'abana baba barabyize ariko bakabura uburyo babasha kubikora mu ruhame. Abo ngabo njye ngira amahirwe yo kubabona ariko maze kubona nk'abasore batatu ntago ndagira amahirwe yo kubona umwana w'umukobwa cyangwa se nk'umudamu mugenzi wanjye. Ngize rero abo mbona mbafasha gutinyuka kuko ndamufata tukajya mu birori nkamutreninga nkamureka agatambutsa bya bindi bye bifite kuko mba nabashije gufata umwanya wo kumutega amatwi narangiza nkabona ko bya bindi nubwo yabyize nubwo se nawe yabikuye ku mpano nk'ababyeyi ko nawe bishobora kumugirira umumaro. Namushimira rero uwo kandi kubera ko ari mu bakomeje kudushyigikira ahubwo nkamusaba kugira ngo nawe ahabonye bishoboka ko twabasha kujya gutaramayo ajya avuga ati dufite abadamu dufite abakobwa se bashoboye noneho abashe kuba yaduhamagara kugira ngo noneho ntaba ari ku kiganiro gutya gusa ahubwo anatubonera ivu abone yuko natwe koko tubishoboye. Kandi namusaba ko nimba afite umudamu mushiki wese umwana w'umukobwa rwose abaye atari kure ndaza gutanga adresse ihagije uko abishyigikiye abe yampa umwe muri bo antumirire cyangwa se nabo basange mbafashe mbigishe kandi nzi ko mu byo nzi ntago yaburamwo na bikeya yatora kandi nawe byamugirira umumaro.
Reka nsabe nitanga Simon na Patrick Kalemba bari ku murongo wa telefoni baduhe umunota umwe bihangane gato kuko wakomeje kuvuga amahamba n'amazina y'inka nk'abatabizi bitandukanira hehe?
Amahamba keshi agenda mu buryo bwo kuririmbira inka abari nko mu buryo bw'indirimbo. Nicyo gice rero njyewe nisanzemo kandi nibwo buryo nkunze kubikoramo nkumva biri kugenda neza.
Waduhaho nk'umunota umwe w'amahamba tukumva uko biba bimeze.
Nk'umunota umwe w'amahamba nakubwira ukumva ko biba bimeze ntacyo bitwaye.
Ngaho rwose sogongeza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Kiraziruta seminega ya rukinga ni nyamukenyere nk'umurindi umuhe tukazazirasanira ni nyamutwara umuhiro mu rwara yagera mu marembe gasiga n'amazi gasa n'abaganwa zikutse kazabagarura wandoha we ya rutare rwa perezida nzakubangurira inka ya musoni ndende isomwa bari gisi iyo yanze gusumbwa n'ikibumbiri kibunda cyaramutse ngo kirazira nyirandayandari bakwishyamba udahurumbikaba mu bigwari uretsimburwa n'ibigwari bigonda bihinduye amabanda ya ruguru wangeriwe niwo yewe wa ngeri yaga macamba nibaza kubangurira makibiri nkora bikino yarukora cumurwanya mukeba nzagutura guverinoma
ayo rero namahamba ubwo noneho amazina y'inka yo abameza te
amazina y'inka ubisanga agenda muri bwa buryo kandi abagabo bakunze gukoreshamo ku buryo bwe babikora ugira ngo baba barimo barivuga bari kuri yata ati ni yego hari nubwo ngiye nakunze kujya nitinya cyane nkavuga ninge najya nkoresha amahamba gusa sininjire mu mazina y'inka kuko iyo nk'umugabo yarimo neza uyazi neza ubona ko hagenda hazamo n'ibyivugo
yego
ariko kandi nanone ugasanga hari ikindi gitaramo ugezemo kumva umuntu arakubwira ati ni byiza mu mahamba uyarimo neza ariko uzagire gutyo ugishyiramo n'amazina y'inka nk'abiri nk'atatu nk'ane se nk'atanu gutyo ati bizajya bigenda neza
amazina y'inka ajya akunda kuba maremare hari ahantu njya mbona abantu bavuga nk'izina ry'inka rikaba ryamara nk'iminota 30 yari nk'imwe ariko sanku dusogongeza undi munota umwe w'izina ry'inka twumve uko bitandukanye
twinjiye mu mazina y'inka se atari mu mahamba noneho
atari mu mahamba noneho kuko ndagira ngo twumve abanywanyi b'ijwi rya Amerika bumve itandukaniro riri hagati y'amahamba n'amazina y'inka
babashe no kubyumva babashe no gusobanukirwa babone ko igice kimwe turamutse tugikoze ntacyo byaba bitwaye rero nk'iyo winjiye nko mu mazina y'inka ushobora kugenda uri kuvuga ati iyi ni inyange inyagirwa n'iganda yaganda bakayiganduza inkuyo kandi ngiye ati ni indoha rugange ya rwambaragwe yakubise nyiringaga nyiringanda arangarurira ba makanyana keza ku rwambari rwa munazi ati n'inkubita namutego n'ingarika butaka yagarukiye nyiringando nyiringonga arangororera
iyo
ndasembwa n'induru yishe umuntu mwisa amazi mureme injuma umutima utambukari iyo bahamba zihita senya mu rwanda n'irindi mu mbabazi ababizi
iyo ndayumvise ndumva ibyo bijya gusa hari natwe hari iyo muzehe yajyaga avuga yitaga rutirengagiza umugambi inkuba zinyura ku muganga huza impangazamihigo y'urwego bita rwogera mu muhozi yakomotse hagati y'amacumu magufi yo zakinduje ingogo ziyaharaga urugino munsi iva mu ruganda ngambwi rugaragara hari umugabo wa mpabuka ni nk'ibyo radiyo rya Amerika ivugira i Washington DC reka twakire na Nitanga Simo ikaza mu kiganiro muri Isanga
yego murakoze
aho muherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
ndi mu majyepfo mu Rwanda bishinaho bizi nawe urabyumva neza
ndimo nditoza Antoinette arimo arantoza buriya ndajya kuva ahangaha nanjye namaze kumenya aho byerekeza
rwose urabizi hanyuma uwo muzeyi mwatumye rwose ntabwo yoroshye ntabwo yoroshye ariko nk'uko yabivuze ngo
umukuri ingofero umukuri ingofero
nayamanitse rwose yaho ndi nayamanitse
nuko nuko
hanyuma nk'uko rero yabi akavuga ngo hari aho bagera umuco gasa naho bazitira mbese koko ntabwo biriya bintu birimo n'ikibazo kubona wenda akora n'amazina y'inka yavuga yego akaba hari aho agera wenda umuco ukaba hamuzitira nk'uko mwari wateguriye ikiganiro na mbere nibaza ngo hari ibyo abantu bamwe bakora abandi ntibabikore ese nabona ko n'ubundi bikomeza cyangwa bizanakomeza kuba ikibazo ku bantu mu buryo bugiye butandukanye kuba wenda hari imico ime n'imwe igiye iri mu mico y'ibihugu cyangwa n'uduce ishobora kuzajya ikomeza kuba inzitizi ku bantu wenda mbere yuko wenda ngira n'ibyo mubaza bindi yabanza akansubiza icyo
kuko urimo urabuze uti ntabona ko hari intambara hagati y'ubu burenganzira n'iterambere na karande y'umuco uko ibintu bigomba kugenda
yego
arakumva
yego ndiho ndamwumva mbona ko igihe gishobora kugera ntidukomeze guhura n'inzitizi cyane kuko tugitangira ikiganiro nabasobanuriye abantu dukunze guhura nabo mu nzitizi ubusanga ari abantu bakuze cyane wowe nda birashoboka ko mu mabyiruka yabo harimo abatarabibonye cyangwa se batageze babibona kaba ari bwo bwa mbere ababonye ugasanga afite nko myaka 65 se akaba nibwo bwa mbere ambonye ndi muri ibyo bice kuko araza akavuga ati ubukoyoboye neza ariko hari ahantu birabindi wagezemo ukatubwira inka birabindi rwose byo si byawe uzabyihorere ariko nagerageza kumwegera nkamuganiriza nkamukombeka nkambwane nimba ibice by'inkubizi amazina y'inkwi yazi amahamba inyoma nimba ibyo byose bizi ngiye mu mahamba amazina y'inka nkayareka nge nkajya nirimbira inka kuri ako ariko nabikoze kwabonye bitandukanye n'ibyuriye mugabo yakoze mu by'ukuri ari cyo byaba bitwaye ukabona noneho nyuma wa musaza abaye konveke kubera ko abashije gusobanukirwa igice narindimo ko gitandukanye n'icyo babagabo babakora rero nge ku bwanjye mu bitaramo ngendamo abo tugenda dutaramana mbona ko igihe kizagera noneho tukajya tubikora neza ntawe ikandagira ntawe uvuga ati noneho hari umusaza turi buhora avuga ati ibi bintu ukora sibyo ibi bintu ukora sibyo ariko ku rundi ruhande ngiye ntabwo ncika intege kubera ko ntabwo nk'imyaka icumi mbimazemo ntabwo ntekereza ko abandi bayobozi bacu bakuru b'igihugu baba batabizi ko hari abakobwa hari abadamu se bari muri icyo kintu bari kubona rero dutadukiriye umuco bakabona ko ibyo dukora atari byo ko bitemewe kabone nubwo twaba tubikora muri bwa buryo bw'imvugo z'ubu ngo turimo turahaha ariko nanone ntabwo igihugu cyacu cyakwemera yuko uhaha mu mafuti uhaha wangiza umuco niyo mpamvu rero njyewe ntacika intege kuko hari abayobozi benshi rwose b'ababyeyi bavuga bati ngwino dutarame ngwino dukore ibi n'ibi ntabwo rero mbona ko igihe kizakomeza gutuma abantu batabona ko dukwiye gutarama neza ngo babone yuko rwose turimo turica umuco ahubwo igihe kizagera usange rwose ibyo ngibyo ntacyo bitwaye buri muntu wese arimo arabyisangamo mbona ko igihe kizagera rero tugasa nk'aho dukomorewe niko nabivuga mu rundi rurimi dukomorewe gasa nk'aho rwose bibaye ko nta kizira kibirimo cyane ko n'ubundi ko njye mbona ko nta kizira kuko ibyo twe twemerewe ari byo dukora ibyo tutemerewe ntitubare ibyo nanone tujyamo
Simo uranyuzwe nitanga Simo sinzi niba ukiri ku murongo reka twakire Patrick we arahari niba adahari reka dukomeze rero Madame Antoinette noneho tugaruke gukora ibintu ku buryo bikwiriye gukorwamo ndashaka kuvuga ku buryo bw'umwuga wavuze uti narambitse umwiko n'imbaho y'amazi mfata mikro ndatarama ubundi tuzi ko hakora ikiri mu nda niko bajya bavuga ibi bintu ubona bigutunga ugereranije n'amafaranga wajya gukura mu mwuga w'ubwubatsi wari warize
yego bakoze kumbaza icyo kibazo ibi bintu birantunga bituma mbasha kubaho n'umuryango ndetse n'inshuti nkuko bagenda baduca intege ntago umuntu aragera ku rwego rushimishije rw'uko ushobora kubikora nkuko umugabo umusore se waba ubikora yaba abigenza akabasha guhaha neza ariko rwose nanjye mbona ko hari umusaruro bivamo kuruta uburyo najyaga mu bijyanye n'ubwubatsi
buriya se ugereranije niba atari ibanga cyangwa ibyo ku giti cy'umuntu adashobora guhishura ubaze nko ku kwezi ushobora nko kubona angahe avuye muri ibyo ngibyo
mbaze nko ku kwezi akeshi biterwa n'ibihe tugezemo nk'iyo turi mu mpeshi nararebye sanga nk'inguhera mu kwezi kwa gatandatu ukwa karindwi ukwa munani nko muri aya mezi atatu haba harimo ubukwe bwinshi kubera ko ukwezi kwa cyenda ahesha imvura ibitangiye kugwa abantu bari gutangira guhinga ugasanga ntabwo ubukwe buri gukora neza cyane ariko nk'iyo tuvuze mu gihe cy'impeshyi mu kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa munani aho ngaho narabaze mbona rwose nagiye nkuramo amatransporti ibintu byose byangombwa bikagenda bivamo nkavuga ngo aya nayasaguye nayabitse ntago njya munsi ya 500 ku kwezi
magana atanu ntabwo ari amafaranga make, ntabwo ari abantu benshi bashobora kuyabona. Ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda ni amafaranga afatika rwose. Ndumva ko ni akazi kagomba kuba kagushimisha. Reka twakire Alimas Zalingo ku murongo wa telefoni, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane, mwiriwe.
Yego,
neza. Yego, nashakaga umuco kwanza nongera nababwira nka felicitation cyangwa yiga ku cyane kabisa wenda bimwe mu bantu mwakoranye.
Gerageza kongera ijwi, ntabwo turimo tukumva neza. Arimasi
kimbe mu bantu bakoranye nawe ushaka kumuha wiriwe.
Yego,
ndamwifuriza imigisha mu kazi.
Yaragukoreye neza.
Yego, je ndi mucuranzi. Nagiye ahantu mu bukwe nsanga ubukwe nyine uko dusanzwe tubimenyereye abahari abantu benshi. Nihagera nabajije MC, barambwiye ati MC arahari ariko ntabwo turamubona, ariko niho nari namusanze. Nimaje kubaza ati MC ni uwuhe, ntitubanire ku mudamu. Ndavuga ati kabisa muganga, ndo ni mudamu ukora akazi k'ubu MC. Maze kumubona turavugana, ndamusaba nyene serivisi ko yumuha serivisi akamfasha ibintu bikagenda vuba vuba, akampa n'umwanya wo gucuranga uhagize kandi kazi arabinkorera neza ku buryo
ndumva ubanza ku buhanga bw'ibyuma sinzi uko bigenze. Banza Alimasa dushyize kuri hold, ni ukuvuga ko telefoni ye baye nk'uyikupa, ariko ibyo ari byo byose ngira ngo igitekerezo cyari cyumvikanye. Reka twakire Isaac Amani. Isaac Amani,
hari harakanya connection itari igenda neza, ukagomba birimo bikorora. Niyo mpamvu tutavuga ngo tubabwiye ikibazo tugira.
Urihehe Isaac?
Ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngubu muri teritwari ya Masisi ahagana North Kivu.
Yego,
rero ikibazo twageze ngo twibarize madamu Jiruka Ntoma yagira Amani mwashyizeho, bavuze ko ibijyaniranye n'ibyo akazi umugore akora nako atagomba gukora. Noneho muri ya mesaje hari Kinyarwanda na kimwe na kimwe tutagiye tumva nyir'isiguro, niyo mpamvu yifuje gushyiraho nimero ngo mube mwatubwira ibisiguro icyo ari cyo, tubone tugere natwe icyo tumubaza.
Ariko biriho niba wabibonye neza kuri Facebook, niba wasomye insanganyamatsiko n'iriya nyine, niba hari icyo wamubaza. Kandi ndizera ko wakurikiranye ikiganiro cyacu kuva aho gitangiriye. Ubu tumaze iminota 38 tuganira na Madame Antoinette. Amini, uracyahari?
Yaje kuvuga ko hari akazi kagendeye, hari hari abantu bamwe yavuga ko hari akazi katagenewe abagore, ariko twebwe turatwemera ko akazi kose hari akazi mugore agomba gukora kandi akagakora bikwiye, ariko bitewe n'uko ubwumvikane buke bw'umuntu bituma umugabo abona ko hari akazi umugore atagomba gukora, ariko bitewe n'uko ubwumvikane buke. Twashatse kugira ngo tubibarize rero ko abadamu batwumva, kugira ngo umugabo aboneye ko koko hari akazi umugore yakora gashimishije kandi akazi kose akaba yagakora ku bwumvikane, twageze kubibaza ngo mbese abo bagore bo basuzugira abagabo babo bagatuma ibintu bitagenda neza, ese yaba kangurira iki?
Arakumva?
Yego, ndamwumva neza.
nubwo amazi atari gusohoka neza ngo mbashe kumva neza ikibazo yarabajije, sinza havuza hariko naba nasobanuye ko hari akazi twemere gukora nakandi tutakora byaba ari byo.
Yabikomojeho
aho ngaho icyo narindiho ndasobanura cyane nko muri bice by'amazina y'inka, narindiho ndavuga ko ababyeyi bakuru nagerageje kuganira nabo mbabaza nimba koko ibi bintu byemewe, kuko urumva nge ntabwo nabyize mu ishuri, ni impano nkomora ku babyeyi. Nari ndi kubaza kugira ngo menye aho ntashobora gutadukira nkakora ibitari byo, suko rero twe tutabikora. Ahubwo se nimba koko mu gice cy'amazina y'inka harimo aho wagera ukivuga, we nk'umugabo urumva bikwiye ko wabona umudamu wawe ari mu gitaramo arimo arivuga, ibyo nanjye sinjya mbishyigikira, ntabwo biba bikwiye. Ntabwo ari mu rwego rwo kutabikora, ushobora kuba uri kuganira n'abana mu rugo ukaba uri gutarama, cyangwa se nagiye mbyiruka kandi mbonana n'abakobwa iwacu ku musozi iwacu baragira, kumva ibyo bivugiriza barimo barabikoresha, kumva n'ibindi bakora ngo ibikobwa kobwa byose bakabikora, ariko nanone nge simbishyigikira ko byaza mu ruhame mu gitaramo ngo ubone ko umudamu icyo kintu agikoze. Oya, ntabwo mbona ko byatanga isura nziza, n'abana twaba turi kurera ntabwo baba bari kubona ko turi gukora ibintu byiza. Ni naho n'umugabo mu rugo ntabwo mwakumvikana, ntabwo umugabo yazavugiriza ngo nawe mugore uzavugiriza, ntabwo byakunda, zarangira ahubwo umugabo akubwiye ati ka kazi uri gukora ni agatuma usuzugura, ugasanga hajemo kutumvikana mu rugo. Nanone kandi sinzi ikindi yaravuzeho kijyanye n'abadamu bashobora kuba basuzugura abagabo bitwaje wenda hari akazi bakora, sinzi nabyo nimba mbyumvishije neza, ari muri ubwo buryo yarabibajijemo.
Yabivuze nabyumvise. Amine, si byo wavuze?
Aho ngaho byaba ari ibyo.
Amine, turacyari kumwe?
Turi kumwe kandi ukandi madame ndimo ndamwumva, ibibazo namubashije koko numva arisubiza nk'ukuri
icyo ngicyo cy'abadamu. Icyo cy'abadamu basuzugura abagabo cyo wakibajije?
Yego nakibajije.
Reka kigusubize tube dusabye mugisha yihangane. Ngaho komeza Madame Antoinette.
Ndumva abadamu bashobora gusuzugura abagabo bitwaje akazi bafite, baba bakora amakosa. Baba bakora amakosa kuko ngashima umubyeyi wacu mukuru umuyobozi w'igihugu Excellency Paul Kagame, niba yaravuze ati mudamu mumureka akore. Ntabwo yavuze ati ubigere naho usuzugura umugabo wawe ngo nuko uri gukora akazi wenda utari wemerewe mbere. Nagiye nganira n'ababyeyi ba kera katuzira ukuntu nta mugore mbere ngo waryaga ihene, ngo ntabwo byakundaga, ngo warakubwiraga ngo nimba ngo uzamera ubwanwa ni ndikwibuka ukuntu babimbwiraga neza, ariko urumva ko baraduheje kuva kera bakabona ko umugore adakwiye kuza mu ruhame ngo agire ikintu akora. Ariko uyu munsi wa none bijyanye n'iterambere kandi bitangije umuco, abayobozi bacu bakavuga bati mubareke, hari n'ikiganiro njya nkurikira na kitinyuka mugore urashoboye, ukabona ko ushoboye warangiza ukabyitwaza ngo ukwiye gusuzugura abo mu rugo, ugasuzugura umugabo. Wenda ntange nk'urugero, nimba nayoboye ubwo bukwe nkaba nabashije kubona ikiraka kimaye nk'ibihumbi ijana ku munsi, nkahita asuzugura umugabo kubera ko wenda we rya jana azarikorera mu kwezi. Aho ntekereza ko naba nkoze amakosa mabi cyane. Abantu baba babikora bagasuzugura abagabo babo ntibace bugufi bitwaje akazi, yena ababwira ni babireke kubera ko Imana niyo yabahana. Ntabwo hano mu Rwanda navuga ngo bazashyiraho itegeko rihana abadamu bari gusuzugura abagabo, ko biragoye kugira ngo uzabyinjiremo ubikorere ubugenzuzi ubibone ko umudamu yasuzuguye. Ariko hari abibikora bikarengera bikagera ku rwego rwo guhohotera umugabo, kubera ko usa nkaho uri kumurusha umushahara rwose ntihagira aho biboneka. Icyo nasaba abayobozi bacu b'igihugu ni uko uwo mudamu bajya bamuhana nk'uko bahana umugabo n'ubundi wahohoteye umudamu. Ntabwo umudamu yakaba yahohotera umugabo ngo amusuzugure, amwereke ko ntacyo ari cyo, amwereke ko ntacyo amaze, kubera ko ari we uri gukora akazi bamukomoreye. Umudamu yabaye injeniyeri, yuriye inzu, niwe uri kubakisha. Noneho umugabo we nawe ni umufundi ari kubaka ku yindi site, ngo nibahurira mu rugo umudamu avuga ati we ntacyo uvuga ngende injeniyeri, wowe umufundi. Oya, umugabo ni uwo kubahwa, uko byagenda kose akazi kose waba ukora, umushahara wose waba winjiza, waba ukora ibyo utemerewe gukora ariko ukabona birakwinjiriza ubikora neza, umugabo no kubahwa kandi ugashima Imana ko nawe Imana yaguhaye imbaraga zo kubasha gukora uwo murimo, kuko ntago ari abadamu bose batinyuka kugira ngo bisange muri iyo mirimo kandi abadamu benshi batibonamo.
Urakoze Madame Antoinette. Tunashimire Isaac Amin muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo. Noneho tujye kwa Audace Mugisha, ikaze mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika, aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Tena mahoro
kabisa. Gabanya radio mu ahuri.
Kapeje na radio iri ruhande yanjye.
Ndumva hari ikintu kimeze nka eko ngaho. Noneho gera telefone, noneho tubwire ahuri n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Ah, cewe. Bo tuvugana ndinga muri Kenya. Ndabanje kubasuhuza.
Ye, komera.
Yewe ninavuga ko ari nk'igitekerezo, kuko ngerageje kuri ibyo umudamu ariko aravuga, ndabona hari abagore abadamu usanga mu gihe aba wenda akora akazi agakora akazi akaronka umushahara, tugeranije nk'aba bariko baragenda za Omani, Arabi Saudite, uwo mugabo ugashobora kugurisha nk'akaparasera ahantu hashobora kuba waba nk'aba n'umuryango, uvuga ati nagera akaronka akazi azohereza mugura ahandi mwubake, ariko yagera akazamva ngo jeho ni turi kumwe ngutashake ngo ubundi. Ngicyo n'ikibazo mu muryango. Imagine umuryango bawusize mu nzu y'impangano, aho wari usanzwe ba mwaragurishije ukurira itike, urashika uragenda kontra byangombwa byose urabironka, ariko ukazamva ngo uke ntituri kumwe. Kubera iki? Abaronsa abandi bagabo hariya ku ruhande b'abafaranga, ariko nabone nkunze kubona bitabahira, ashobora kugira ngo arose uwundi muntu yamuhaye amafaranga akayamujya uko nguko ataragivuyemo, nawe bikarangira atishimye. Hama je kiganiro nsano wagifatiye hagati nosamukanyibutsa ingingo zazikigize.
Ingingo turimo turaganira ku mirimo ubusanzwe imenyereye kuba ikorwa n'abagabo gusa cyangwa ikorwa n'abagore gusa, niba hakwiriye ko imirimo nk'iyo yabaho. Turimo turaganira na Madame Antoinette Hagenimana, uyobora imisango ku buryo bw'umwuga. Hanyuma Madame Antoinette, Audace Mugisha abajije akabazo gasa n'agakomeye. Sinzi ejo tuvugana dutegura iki kiganiro, numvaga iruhande rwawe hari umwana usangira ngo nurira, sinzi niba wubatse cyangwa uri ingaragu ariko arasa n'uvuga ati ese ko ubaye ikimenywa bose, ko ukora ibintu ugatunganya ugashimwa n'abantu batandukanye harimo n'abagabo, ubwo nyirurugo ntazabihomberamo, abiwawe ntibazabihomberamo, ukagira utya ukibonera undi muntu kubwira ati have huguka.
Rakoze cyane. Cyo ni ikibazo abantu benshi bambaza. Mu by'ukuri ndi umubyeyi mfite umutware n'abana babiri. Ntabwo rero ntabwo nge bitewe n'imyaka maze muri kano kazi, kuko nagatangiye nkiri umukobwa. Natangiye kano kazi nkiri umukobwa, nza gushaka, nza kubyara umwana wa mbere, mbyara umwana wa kabiri nkiri muri kano kazi. Ntabwo ndabona ko bishoboka ko hari umuntu ushobora guturuka ku ruhande akaza akandeviya nkaturugo mfite ngo ngiye kuba ndi kumwe nawe.
Ugize uti uramuhumurije?
Ndamuhumurije pe. Ntabwo bishoboka yaza tukabishuta akabishuta y'umuryango. Akabishuti y'umuryango kubera ko wenda nka wa wundi kare twahoranye ku murongo wahise ugenda avuga ngo naramufashije turatarama mu bukwe bwo mu TMC n'umudamu, ariko asabye serivisi nyimuha neza. Aho niho ngenda nunguka inshuti zitandukanye ejo none n'abandi kumwe n'umutware wanje turi kugenda cyangwa se hari ibirori byabaye biri hafi tukajyana abereka dore umutware wanje ukabona bari kwishima bati mudamu watarama neza akora ibintu neza twaramukunze turamukunda abantu bakansura bakasura kandi nkabona ko umutware nta kibazo bigizeho kubera ko mbere ko tujya kubana yarabanje aragenzura cyane akazi mfite abona abantu mbana nabo cyane ko ari ingeri zose harimo abagabo harimo abasore harimo abana bato harimo abakecuru harimo abasaza mbese ingeri zose ubashije kunyiyumvamo wese turabana ntabwo rero byanteze ikibazo cyangwa biteze umutekano muke mu rugo ahubwo umutware mbona ko we hari aho bimushimisha kubera ko turushaho kunguka ishuti kandi zije ziturutse mu kazi twamenyaniyemo
ariko rero umutware wawe nawe umuntu ubanza yamushimira kuko ubusanzwe abagabo burya ntabwo bakunda kubona umuntu ureba neza cyane umufasha wabo hari igihe bibahungabanya ugasanga wamureba akakureba ikijisho cyangwa wagira icyo uvuga cyiza ugasanga avuga ati geza aho ibyo gushimagiza bo byoroheje
impamvu ni ngombwa ko tugomba kumushima kuko nawe biramfasha iyo mbona nta mungenge afite z'akazi ariko ku rundi ruhande nawe ajya abona ko birangirira aho mu kazi bashobora gushima turi aho mu kazi ashobora kumpamagara twavuye aho ngaho mu kazi uwo munsi ariko ugasanga nyuma yaho ntabwo yongeye kumpamagara ukabona agiye kuzongera kumpamagara ndangira akazi kereka rero igihe byazafata indi ntera ugasanga wenda wa muntu ashatse kujya mpamagara mu gitondo nimugoroba n'iki kandi buri wese abafite amatsiko yo kumenya nimba nubatse kandi ndarabo
aho rero niho nashakaga kugera
amaze kumenya ko nubatse ubona rwose bagize uko babitwaramo buriya nabyo mbishimira Imana ngira ngo iyo nza kuba narakunze akazi cyane nkaba ntarashaka ntarabyara ntabwo byari kunyorohera nanjye ntabwo nari kubona amahitamo kubera ko abantu bankunda ari benshi ariko icyo ashimira Imana ni uko ubimenya atavuga ati yo ati nta kibazo Imana igihe umugisha urugo rwawe ukabona nano njye nkanezezwa n'uko muhaye karibu mu rugo ngo uyu dusure n'umutwara kubone abone ko ari wowe twakoranye kino gihe ari wowe wampaye akazi kandi wanejejwe n'uko nabikoze neza nkabona wa muntu ateye intambwe araje
aho niho nashakaga kugera iyo hatangiye kuzaho utwo dutelefone avuga ati ariko se mwariye cyangwa se za telefone mbega ziba zigamije gushaka kumenyana n'umuntu no kwinjira mu buzima bwe busanzwe aho ngaho ubyitwaramo ute urababwira uti ntibikunda ubigenza ute kugira ngo ubashe gutandukanya akazi n'ubuzima busanzwe bw'abantu bashobora kugushakaho ubucuti bushingiye kuri bene ibyo
aha urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi mfite uburyo njya mbyitwaramo urumva kamemo iyo hagize igitsina gabo cyiza ashaka nko kuntereta tubivuge tubyerure neza ntago haza umuntu utubatse haza umuntu wubatse kubera ko utubatse we abaza ashaka gutereta kugira ngo mbe nzamubere umudamu yamara gusanga nubatse abacitse intege wa wundi rero wubatse yaje akampamagara kuri telefone kandi nkumva yatadukiriye bitangiye kugera kure ngiye musaba kwicara nawe tukaganira yayantumira tukajya muri moteri cyangwa se tukajya ahantu tukicara cyangwa yakwemera kuza mu rugo akazi iyo tuganiriye ibyo yifuzaga birasubizwa kuko buriya ntago ukuri kose ari ngombwa kukuvuga ariko haraho bigera ukakuvuga ngiye muha nk'urugero ntago nabigira ibanga nka mbere se urubatse ufite umudamu nanjye ndi umudamu ufite abana nanjye ufite abana uradutunga turi ngo ebyiri ese kuzi ko ibyo bintu bitemewe urashaka kusenyera kandi wari wakunze ko ndi gukora akazi neza mbese ufite ukuntu ngenda muganiriza nkamugarura mu murongo aribwo nakubwiye ni ahubwo ndamusaba bishuti y'umuryango niba utabaye ishuti y'umuryango icyo gihe waba ushatse kusenyera waba utumye nanjye umutware wanjye ejo azababara akazi simbe nkikagiyemo nkagerageza kugenda mugarura yaba ari umuntu rero nawe utayoborwa n'irari ari uko gusa nyine yari yankunze kubera akazi urumva umuntu aba mbonye bwa mbere ati ndagukunda ariko ukabona agiye kurengera nagerageza kugenda muganiriza nkabona harimo abo bikunda harimo n'abo byanga bikaba ngombwa ko ndinda kubashyira muri blacklist ntabe yakongera kumpamagara ngo mbone izo nazo ni imbogamizi duhura nazo mu kazi kandi izo zo ntaho wazihungira kuko abadamu aho tuva tukagera akazi kose twaba turimo ntabwo tubura guhura n'iyo mbogamizi ahubwo tuba dukwiye kuba maso kugira ngo nimba bibaye ngombwa ko hari undi muntu udukunze kuruta uko abagabo twashatse badukunze, tugerageze kumenya uko duhakana. Ubwire umuntu ati oya, ntabwo umuntu waba utamwitabye utamusanze wari utumvishije ibyo akubwira. Nk'ubu biragoye kugira ngo umugabo ajye kuntereta ambwira ati ngwino se ndaguha moto, ngwino se ndaguha imodoka, mbese ashaka kugira ikintu anyereka. Kandi ngiye ndebye mu bushobozi bwanjye n'uko umutwara akora, mbona ko Imana izatugirira neza mu myaka iri imbere, natwe ibyo tukaba twabasha kubigeraho. Ntabwo rero njya shidukira ibintu ngo numve ko umuntu yavuga ati ngwino ndaguha iki, ngwino ndebe ngo tuganire nzaguha iki. Akenshi nibyo ibyo bintu abadamu tugwamo, asanga umudamu atunze imodoka ntabwo ari kunyurwa nayo, arashaka guhita ajya ku yindi igezweho muri icyo gihe. Icyo gihe rwose ntabwo uwo mudamu aba abaye inyangamugayo y'urugo rwe, ntabwo aba abaye umubyeyi mwiza kwirerera abana abatadukiriye. Ariko njye ku bwanjye ntabwo ndacyasaba Imana kugira ngo izafashe kugira ngo ibyo bintu ntibizambeho, kubera ko nabasenye nkiri muto kandi naba ndi kwangiza ubuzima bw'ejo hazaza bw'abana banjye.
Ariko niyo ugiye nk'uko nguko usiga ubwiye abiwawe uti ndagiye ngiye guhurira n'umuntu kuri moteri runaka, ntuhangayike biramahoro, ukagenda aza aho ugiye.
Iyo bibaye ngombwa ko ari gutyo moteri runaka, hari ibanga afite ngiye nkoresha. Hano ngo ndibureke kurivuga ko buryo wese agira ibanga ry'akazi ke.
Oya bivuge kuko ibi ni ibibazo abagore bakunda guhura nabyo.
Umwana mukuru mfite n'imyaka 6. None abantu benshi ntago bamuzi, bazi ko ari bwo nyibyara, ko undi mwana muto yamfite ari kuzuza amezi 6. Umva ko harimo difference. Rero iyo mbonye wanzengereje cyane ukampamagara, ntago nguhakanira ndikiriza, ariko njya kuza nkazana na wa mwana. Noneho wajya kumbaza ahubwo noneho muri iyi mitwe nanabyaye nzabombi mbafite, kuko nje kumva icyo ushaka kumbwira. Sibyo, urashaka ko tugirana ikiganiro kubera ukuntu wambonye n'icyo ushaka ko tubana. Iyo kimara kumubita rero amaso ukabona ndahetse kandi ukabona nshoreye n'undi, ni ukuri ntabwo nawe bikorohera kugira ngo ujye muri mudu wari uri muri kumpamagara.
Birumvikana.
Nkamiriza neza nkavuga nti rwose ndi umubyeyi dore gutya tuzabane muri ubu buryo, njye niko mbyifuzamo. No kugira inama nkakwereka nuko nagira amahirwe nkabona birakunze. Harimo abumva ngo aho tuvuganye nabi, kubera ko nyine atangiye kumbwira ubuse wari ubuze abana mu baturanyi aho wasiga abana, ubuse wari ubuze umuntu wagufasha abana ngo uzunyitabe. Okay, nangiza nkambwa rero ni njyewe n'abana n'umutwari y'umutwara adahari ngo afashe abana, ntabwo mbona aho mbasiga.
Ibyo ni
mu kinyarwanda nk'uko dukoresha, kandi mbona ko ngera ifasha pe.
Iryo ni ryo mu kinyarwanda bita impakanizi. Reka twakire umwanya wacu wahanyuma hano. Yigise Legacy Official ikaze mu kiganiro muri Sango Nyarutsa. Dusigaje iminota 2 gusa, igitekerezo cyangwa ikibazo twihuta.
Murakoze bwana Geoffrey Mutagumwa. Nk'uko bisanzwe nishitanye nisabwa Abdul ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana umurenge ni wa Muyumbu. Mu by'ukuri nge mbanje kuri Facebook nsomye poste yanyu birantungura, mbanza no kubyibazaho gusa maze gusobanukirwa. Ariko kimwe na kimwe hari ibintu nk'uko bavuga ngo hari imirimo abadamu bashobora gukora, ibyo ngibyo ntabwo nge nabyumva. Kimwe nk'uko mu muco nyarwanda nta mudamu ushobora kujya munsi y'inkangara yijisha akame. So mu by'ukuri uwo mumama namupresera kuko imirimo akora ni byiza kandi turabimushimira. Ariko nanone nk'uko twagiye tubyumva, hari bimwe na bimwe ati yaba atemerewe gukora nko kwivugira inka, cyangwa se turabizi ko umuntu ari kwivugira inka ashyiramo ikivugirizo cyangwa igikobwa kobwa, ibyo ngibyo ku gitsina gore ntabwo byemewe. Gusa nanone kuba turi mu iterambere ntabwo iterambere ryatubuza
Abanyarwanda.
Songe namushimira akomereza aho ngaho kandi turamukigikiye. Sawa, murakoze.
Urakoze cyane bwana Legacy Official. Madame Antoinette, ikiganiro cyacu kirarangiye kandi ntabwo ari abanywanyi b'ijwi ry'Amerika bagushimira gusa, natwe hano ne timu twakoranye turagushimiye cyane ko witabiriye iki kiganiro, ukaba wateye intege abandi badamu, ukaba rwose watuganirije neza. Wakoze cyane.
Murakoze cyane.
Nshimire namwe mwese inshuti banywanyi b'ijwi ry'Amerika, arabatanze ibitekerezo n'abari baduteze amatwi. je turasubira mukanya saa 12 mu makuru. Nshimire Cornelius na Nadia taha bamfashije kubagezaho iki kiganiro kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mukanya.